Muzi campaign za chivina chi NRM eza kaluko wa president General Yoweri Kaguta Museveni ye wadeo na toku wenye sama sanyalaze mumagombo lagona aga district ya mitoma mchisanja chie chidako nga yugida kiri urukungana kuchisawe cha kataleka Chirambi Rubinda emitoma lunakurajo Museveni ya gambi entie viru njivinji vitu kidwa kumo district ya no elanti ya sida kakano wakulisa kukutumbula enyingi za maka. Murukunga naruno, minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga, General Kahindo Tafire, yalabudde bannayuganda okwewala n'ate okulonda abakulembeze abajja okutabangula emirembe gy'eggwanga. Ebyo nga biri bityo, munnakibiina ki NT, Retired Major General Mucha Muntu, asuubiza n'ate okwongera abalunnyanja amaanyi mu ggwanga lyonna wakati mu kubawa amaato ag'omulembe wamu n'obutimba bw'ebyennyanja okusobola okutumbula ku nnyingiza yaabwe wamu n'okutumbula ekitongole ky'ebyobuvubi mu ggwanga. Ekiteeso kya General Muntu akuliko n'ate okussaawo zi programs ez'okutendeka abalunnyanja okusasira kukola ku nkola ez'omutindo ez'okuvuba okwongera omutindo mu byennyanja wamu n'ebirala bingi. Ngayogera kiri abalonzi ku mwalo gwa Larope Ferry Landing Site mu district ya Juman, Muntu yasuubiza n'ate okusosowaza ensonga eno ey'abalunnyanja okufuna obukugu obumala bwonna obwetaagisa okulaba nga n'ate biddiza obuyinza obw'okuddukanya eky'obugagga ky'ennyanja kino ekyabaweebwa omutonzi.